Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo.
Sitaki kucheka na hawa makoro, akili sharuka katisa kasoro. Mina waliza kwa giza totoro, nafanya madoro, anakuja na follow. Na kani kosolo, na beba godoro, kichwani watoro, wanajua viporo. Show me the way, unavosho, unavosholo. We taking back on the shit, we go lolo. Cheki kwanza, nimekuja poteze, kidundo na chezo. Nikuso na weza, nilisha legeza, wakate geneze. Ti oh no, mwana squeeze ya na cheza. Hika maoda, minatekeleza. We paka poda, minataka feather. Sina watoto, sitaki dekeza. Na ukini chekea, na weza kumeza. Nona kwa kicheka na nyani, utavua mabua, mwana shopa. Suwa fane kau na juwa wana changa nuwa mina changa luwa mina panga ruwa nikisanga juwa kama chanda ruwa mina wapangua na nakara kamua tamfani wa mua sementi na ringa sabunisha mua wana tuzia ujinga na tutaki kujua na yeah.
Solo si cheki cheki kama kipala solo. Solo si wachekei kama kipala solo. Solo si cheki cheki kama kipala solo.
Shaking out like a jockey, smoke trees now you cocky. I ain't f**k with the poly. Now you ain't shaking out on a car to me cozy. See I need a space, I need a privacy. Meditate na jenga legacy. A man of sick or never go to sleep. And you're on a conscious appeal with prophecy. I teach the niggas lesson every day. I don't check if they gon' hate anyway. Suckers never ever roll with me. When the car will keep your care in front of me. I'm in a battlefield so I'm never chilled. Till I'm finna kill all my enemies. Got a lot of skills, none of tuck up meals. Nigga you can take all my energy. I mean, feet now, when I wake up feet now. When I take a feet now, feet now. I do what I feel now, shaking out my key man. Watching out what's he man, my skills in the pre now. Watching what the steer now, fuck off your profit, they gon' see now. Tusha cool what the zima, talking to my G now. Talking to Kishima, Shima.
Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, si cheki cheki kama kipala solo.
Watoto wana ni peti peti. Na kaza buti si cheki cheki. Wale majama ni feki feki. Wana nitisha si tetemeki. Usiku wala si wewe seki. Ndo kwanza na lala na mama lao. Kimwaga maji na kupiga deki. Kudadada deki. Vita ni vita mapigo mazito. Tasema na play picha la kiveti. Mikalatasi kibao. Michano kinyona kama bingwa la kubeti. Tio machisi kibao. Mimoja wao. Ile lipoteza vieti nkichana na chana utamu. Tamu utamu utamu. Saluti kwa Niki na Joe. Huku ni so. Wana shengia Joe. Wakali wakazi hizi. OMG. Yeah you already know. Vita barida barafu. Chafu tondwe kali okali eko. Sene matozi. Chafu, zingwa, 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 kalie, oh, kalindo, kalindo.